Ewu na mbụ kelere Chineke n'ihi na ọ bụ chi n'eziokwu. O kwesịrị ịbụ chi n'ihi na ọ maara adịghị ike nke nwa mmadụ ma na-anagidesi ya n'ime ha ncha. O kwesịrị ịbụ chi n'ihi na ọ maara mgbe mkpa na-akpa anyị. Ọ dịghị eleli arịrịọ ya anya. O kwesịrị ịbụ chi n'ihi na ọ na-ahụ n'ìhè na-ahụkwa na nzuzo. Kelere Chineke, agara m ahụ ahụ karịa chinchin, agakwara m ada mgbenye karịa oke bi n'ụlọ ụka. Ọ gịnị ka m a ka a na-akọ? Gịnị ka mụ na mmụọ ọjọọ a ka a na-emecha mmadụ na ihe ọhụụ anya ma na-alụ ọgụ? Ekwensụ a ka erego m atọ kọbọ, maka na ihu onye ekwensụ kpetụrụ aka ịma na ọ bụ oge mmata n'eziokwu. Ekwensụ jizi ụmụ mmadụ azụrụ ahịa, mana ekele dị Chineke onye mere ka m nwere onwe m pụọ n'aka ekwensụ. Nwere onwe m na ekwensụ agaghị ejikwa m eme ihe sọrọ ya ọzọ. Kọmandị mmila nke soja, gaa zuo ri, ị ga zuo ri, gaa kwa iko, ị ga kwa iko, maọbụ were ofu nwa gị maọbụ nwunye gị were gwọrọ ọgwụ ego, n'ihi na ihe siri ike i were ike gwụọ. Ewezigara jiroba dịrị m, ekwensụ a ka eji zụrụ ahịa dị egwu, mana jiroba dịrị m ekwensụ enweghị ike. Kelere Chineke, kelere Chineke.
Jehovah, dear, more one day, I went to the way, he had Jehovah.